studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisar sapo lewru december jena yambe jabiri masili maji sapo idile maison de la presse pamoko jutino nodo kabaruji di yumar wigalo Grabon compétitivité Fédération Nations Unies tongan mabbe ne be jaltinde libitete arande jitaane 2020 be bi ko yata bona ndaji temede jidde nokay wada leedi malindi wattu jono beti kertade ko nayiri bangal fewtude e yurko yurko leedi meden di yoga e pelle société civile ngonde le nokko kolliti wiide fa hande ko heewi yupaaki ko nayiri bangal yewtade nuyde sariya woteji leedi meden di odo boto fuddi talatar jabbinonde le nokko wakande boto fuddanonde waddi hakkunde lamu hakkunde jo kanye fedde almayde no dirta konrad wonde le leedi meden di di wonno sembe kabaruji dum jogino do betande di bismillah modon e hadade ñalomo yitumo wuri hunciande haqqeji bibbe adama ne hore dun yambinte ñalomo hande o leleedi ndi fu e mangal mudun sislimo be cubi hitane kande yalla hono dabareji kani fiyede yalla haqqeji bibbe adama na kuncene hore dun wonde wadde wakkande wayde de nagu wonde hebude sembe le saha leedi ndi kani le wud leedi ndi fedde nation jini tongan mabbe de tonguno le lebbitete arandeji hitane 2020 be mbi ko yata bonandaji temede jidde noga e ngada fewde bibbe adama en leleedi meden ndi fa kebe famtar kedden momodou samasiku
de ya fu fak ji tomoto en na jedde leleedi mali bur fuf le nokuji di wadi de nago woni e mudun dum won ko liti e le mette horo jokkido fedde humaninde seriaji sud batirundu e wizuma na ji dumbiya haybugol hakkeji tomoto en na bili e yoppitere golle seria kanye anya lobbo lam kobe
mide andi kaddi darne lamu horebe lindi woni noddetebe fewde tiddalaji filide rafinde nago gondudi wadde hande misal majjum woni bamako do e be bawi samude do neddo nyaloma alla fetu horebe lam beni woni noddetebe arande
so bangal pelle humanide haybugol hakkeji tomte en hulitama wide yeddugol hakkeji imbe leleedi mali batte yebare hayabo lamu leedindi e do pelle de mimsiti jati yopitere fay boyali ko buri temede idudon ciktabe turusi en hayfirabe bonandaji chatudi do hakkeji tomte en brema kunate woni ko manido kabaru sarja e le fedde amdh
je donne comme pour
misal mudum woni yopitigol mabbe yimbe fa heewi jabbingol ngol wada kale sarja lamu kobe yoppiti ne jamaare fu tawi wala fuum o landi le hakkune pelle daranide tewtude hakke ngaji bibbe adama en tawi ne ana hakkune yimbe yoppitaabe yimbe lo kullitaabe wiide bonni hakke ngaji bibbe adama en so lam o ardina joddare so halda o ngottata samude hono sidi lugge yido golleji do wondi wadde de fu fitoto mo taggal dun na famudo ana fanti do denagu e teddingol hakke ngaji bibbe adama en
fadde den ele jatiji hawrintinaadi bangal pelle humanide hakkeji tomte en ele cuudi kaso fay goto leedi malindi hakkeji imbe hayba ko hono dum hultira le adnor andu fuf
fedde no dit institut panos leedi dakar ndi wattu jono be kokki sijo tamani jenaare ko nayri bangal jottinobe kabaruji no hakkeji bibbe adama en gurri le majjo sinima mo sijo tamani hollitino nokku no dirte do kumantu no jande bibbe robe worri le odo nokku hollitinde widdido imma draji sijo tamani wadi dum wakkande wonduno huccande hakkeji robe hore gollidal mabbe hakkun mabbe kambe fedde no dit imrap dido kabaruji fodo ba hebde dum do beme anime ande to dum page facebook kanye compte twitter sijo tamani onitinde wiide kanko dum won lamido kabaru arme franci o leedi franci dimo noddirta françois le contre dum woni alkamisar nde mo domta le nokku noddirte do gawo yaho yide arme franci gondo ton o do communique yo ambassade le leedi franci di kanyun waddon wakande ngada no communique on de dum bihi o do neddo waro yide mangal paden leedi malindi kanye force mo noddirta dum gubal takubangal tagal mudo waro sektiro do bomako do yide e lam hakkunde jo on ko nayri bangi pelle société civile nde nyalom hande be bi dati jaltinaadi fañ dum wonti dalaji kon leedi meden di huncene hore ti dalaji ko nayri bangal yurku yurku be biido dati dido dati di kuncenaaka hore no feewiri le majjo sartobe do ko liti wiide hono yimbe la hayfinaabe dido golle jaati kani waje binedi sina kokka jababuji lobbi fa kebe famtar fande kedde Mamadou Samaseku
e wi dental pelle halna en kumani de habo njibe kanye talkaku yurku yurku jiliidi mali yotti ko nokku mursere na mate sanne ele okandi kalisi leedindi bangal temede temede milaruji kalisi sefa e wi ngaldo dental gurdo humani de habo dido sifaji di jettataage fe bangal kewal dido bonandaji di e wi Ahmed Seku Diallo goto e yimbele ngaldo dental ana hani no yawiri odo kabaru lati do hello modo leedindi malindi huncene hore yalla wattande hakkilo sanne jangul leedindi
le tongane verificateur général le holitama wiide milliardji faa he wonto di anda ka hoto yaari le leedi amendi dum holiti taw wiide yuruku yuruku o ka moni faa jabbiti le leedi amendi kolliido kumani do habude yuruku yuruku o le leedi ni minisikiti golle mabbe o le wada noddamo fewde laamu koobe yewto golleji dibe gondi wadde yalla kolon ana warta hakkune be leendi e dido gollir
e wi dunke en jogabe fayso golleji di laamu koobe transition na hertani ndenagu yimbele gineji munen e kanye habo nyakkovi 19 e be darrabe sembinde bawde magistrat en e kanye kala gollir humunide habo njibu jawdi yalla be dona heba jawbuji hantidi kadana docteur Allah Nyangali janginowo jande dure e dunke dun nugal sariaji
ana moji gollirdi daranide habude yurku yurkure leedi ni faabe ana moji dube mbajin bine hokkude jawbuji golleji mabbe di ana hani talki di verificateur general o juini le duubi yabbi di gollire
andon min gadi bawde ma fufu yalla okley dum ni golli rahmaninde habo njibu jawdi na sefo do kabar mudun ka dum heba lawul
fedde no der sentende kanyu handrade darde assemblée nationale o fesu be ngana yimbe le wotnaabe non yoga e tekititobe kolletri wide do tayde funde do fedde be bihi ana wawi fiide dabareji di furdu jewto yalla hono golleji gouvernement o worri hodo fon darde fedde sentende hono be kan gollirde fa kebben famtar kedden Ali Cissé
fed de conseil national de transition o warta fa daro darne assemblée nationale le majjo dati fuudi dewte saria mo leedi malindi joodi do mudu o haani jokkude non holitiri wiide Ali Tunkara jangino o université Bamako le wi mako fed de CNT ne warfa mu ina bureau mudum Ali Tunkara
yodo noddirten ko be gollande ga do waba noddede assemblée nationale feemo anda seria ne andi jama wondol assemblée hande o yo wallo leedi yaade yeso ni sa ewi CNT conseil national de la transition si yimbe fane mudum
so wonno jewirdaane fedde ne ana dooma fa huncena hore dati fa heewi gondi le dewtere saria laamu hakkunde rew le majji ana landinde woteji laabudi subagol député en subade président jangitaade saria juindo parti politique en non holitiri wiide dunke en ande yogaabe balan jakite jangino la
revision yewtaade nyugal sariaaji woti ka e charte parti politique du yo lamdi heewdi sabe deena kalsun watte e pelle politique ni beedu walla leedni yaade yeso
so dum fu betike micitoden wiide mu intingol gollirdi leyndi juinde region ay kesi signinde kaldal kawral hakkune yimbe hunchande hore jande leydi ni gollirde kaldal kawral ciinangal 2015 wartirde denago deejere de leedi malinde mangal mudu fu ana hakkune golleji di fedde conseil national de transition et domado mudum
yewtade ko nari bangal sariyaaji woteji le leedi midin di dun faana batungaddo le talata jabbinonde do bamako do o do boto be jottoti yalla hono woteji di kani wadirde no lamu hakkunde jo wori le leedi ne be gonde tottindirdo hen hakkillaaje suudu ministre humnido kabaru mali ko wonbe jola dum woni kabaru mali hakkune mali e leedi ele godde kani suudu dubbe no dirta centre Conrad wondu le leedi meden di don centre o dulle leedi almayn to iwrata fam dewto hono woteji kan lan nedle ko warta ko Mamadou Sama Seku
jawdi kewdo yaltinte lennal woteji leelidi mali yota gollo no logidiri seraji woteji dun na hani huncinere hore dun ko holiti dunke embe e wi Isa Kasambara dunke kabar woteji leedi mali ndi woni wotiri hinotoni fa hande sifa woteji moni jogi e wi makko dun jati woni sababu telaji leedi ndi wakkat juno
lawi dimi jogi le woteji amen di bonni leendi leedi mali ni tan woni leedi jogi gol goldo lawol fa hande mi jihi kutteje mudum ko shon kando yobede sa njido narde lam e woteji di fu ojinaji sappo so wana narde latare horejo leji dum cochon mudum milioji noga e joyi sefa titala majjo homo fu ana wawi hidde narde lamu so wattu woteji wari lamu leji ni bama jawdi ko jogi fu wattale hin wajibi yimbe narobe lamu be duden ko banni hin
landini ngal do kawrtal woni ministre humaninde leede godde e kanye nokku lollido centre courant adinoer e wi kambe landini bebe fana mudun yo tottondiral hakkilaji hakunde dunke en kabar woteji do de jabanaka fetana mahamman touré horojo gulirde lulirnde centre stratégique mo ministre leede godde
lawol wote mo min jogi o lawol ngol yimbe fa heewi suboto neddo be mbi mi ewa nafa kan e kutteje ko woni hen ko yimbe gotobe le leedi ni adadu mudo ana fandi sanni tawi ne so min jaari lawol ngol jiddo fu wawi windade dum ana wawi latade sababu yoppude parti politique embe beedude immadaraaji
ko hawra dum dum tottete lamkobe bangal landinal wutuji garuji di
balde sappo e jeegom ko nayri hunciande hore bonandaji ngatteɗi fewde Europe kolliti wiide nokku noddirteɗo Kenya Baka wala fu koɓe mati toon. Ɗiɗo kabaruji fu ɓe mbihi dow ɗum woni beeme en dokirteɗe kabaruji ɗi tan ɓe gondi e nande ɗum noon ɓe kollitiri wiide. Wattu joni yimɓele wonɓe to Kanga Ba to eɓe gondi wadde do hen kamɓe du immadaraji ɓe mbihi Allah jamarde ne wattale hen koyɗe muɗum fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou
gilla ñandinnoko e joyi leru novembre ƴaɓɓiɗum ɗu golleji dow ko wiyete 16 jours d'activisme fewde bonandaji gaɗateedi dow rewɓe puɗɗi to Kenya Ba to kay fa hunde gollaka banggal muɗum ka noon rewɓe ɓe dulla fi bonandaji ɗi garate dow mabɓe dennoɓe gaɗi woytango.
O mi andanano ɗum wurdude e neɗɗo ana tiiɗi ñalawma hannde homo fuu ana hani tawrede e muñal yella sukaɓe amen ɓe ana heɓe marede fa gasa worɓe ana hani muñande e rewɓe le miloji anka so tawi kawral wala hakkunde mum ko ɓuri ni woni ceero.
Ewi horejo ka fuu Kenya Ba Jeneba Dansoko ngo haɓo wona fe hunde yafunde o holti wiide memde haala bonandaji dow rewɓe le nokku mandinkoɓe na tiiɗi sanne.
Miɗe martina rewɓe ɓe kumpa dow tordaji gatteɗi fewde e mabɓe ka fuu ɗo wala fuu komin landini hono min golle tafu ngam miɗen gondi martodirɗo kumpa nokkuɗo min goni ɗo gurda muɗum ana tiiɗi sanne saabi ittugol kangeo ɗum wawa heɓude lawol joni nga golle ko heddi waɗede ko ana heewi.
Tilaji ɗi e tawede fuf ka fuu Kenya Ba wona fe jibino juuɗe fedde ɗen holti wiide waɗan boɗe mum fuf yalla eɓe gattane hakkillo ɗum ko Assetou Kanté heɓani so jotamani gila Kenya Ba.
En jarano wattu joni o banggal ñaw coronavirus o ɗum woni alal baare Kenya ɓe mbi yimɓele noga en jeen yom ñaw o yiya e muɗum en capantato en jetton kañum gon samtanaɓe goto heddi lena no holliti wiide heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ndi yimɓele uynani joyom e temeɗɗenayo e capanɗe jeegoyom e jeernoyom santanaɓe yimɓele uynani tetom e temeɗɗenayom e capanɗe joyom e nayon heddiɓe lembe yimɓele temedere e capanɗe jetto e goho. Kabaruji no coronavirus ori keɗɗen Mamadou Sama Sekou.
Bisimilla moɗon e acti covid amen hande joni wudi gooɓo temedoro e capanɗe joyo ñawɓe coronavirus limte ɗum waɗi hande altadere jeegom leru décembre hitande 2020 bamako ɗo e le raison ngaji ɗi temedere e sappo e jeɗɗo le lamorne nde sappo e jeenayo tokkati toon jeegomo Ségou joyo Kidal e wi ardiɓe kabaru callal ɗiɗo nokkuji ɗi e batte raf tabagol seraji renturɗi e kañe ɗum ƴewtagol ƴiƴam yimɓele hewɓe wakkati joni o e le nokkuji karute jammare ngallure kewɗe keɗɗa na facitango Omar Waygol e Alisisi.
Altinere ƴaɓɓinnoon nde e yimɓele temedere e capanɗe joom ñaw coronavirus o yiya e muɗum en ɓe mbihili Allah ƴaɓɓinoɗo ko yaata yimɓele ujunere ɓe ƴewno keɗɗa mo koko noddirte Ismail Simaga yo gollole sous doctoreur kati
pratiquement wala fuu ko wayte yimɓe ɓe no wordini ñoƴƴodirgol yimɓe ɗe lumoji fa yettole mobilaji tawi ɓe ɓornaki maski wattaye satu jaati soɓe jiima aɗa ɓorni maski wonno ɓe ƴeewirte wajimi mi teddina dawireji mbawɗe wuɗɗintinde ɓe ñawwo somi jiɓɓe fati yimɓe ɓe o nangata ɓeydo keñe ujunere neɗɗo woni ƴewtaɓe temedere ka hollitama wiide ñaw covid 19 o yiyama e mum keñe katiɗo yimɓe sappo e jeenayyi woni ɓe ñaw o yiya e mum somi kaalire gonga raɓagol ñaw o ana wondi ɓeydade ñalawma fu
kamɓe golloɓe le sous docteur ol nokkunodirteɗo ñana koro fombadudde oɗo hakkille ɓe tewda kumniɗo fewtude e ñaw coronavirus ñalawma hannde no o wi ko laati sababu muɗum yimɓele hewɓe ɓeɓe gondi e ƴewtade ɓe keɗɗe mo kanko noddirteɗo Damisa Esculbali komo sifi dow hen.
Mbiɗe gondi jokkinde yuɓɓagol yimɓele ɓe ñaw o nangui le leydi maline manggal muɗum fuu laamu Ségou o nokkuto yimɓe ƴaɓɓorto ñawɓe ana wawi warde tawta yimɓe gomɓe ɗoɓe wayte mum e ñaw o ɗatol gongol ngol woni adadu yimɓe ƴewtiteɓe so tawi ñaw covid 19 o wala e mum ɓuytiki nde oɗo wakkati
ɗo bomo ko ɗo wakkati fuu ñaw o yiyete e jamare nde laamiɓe kabar dogotoro yako gaɗi noddago fewde yimɓele ɓe tinno gattano kohe muɗe hakkille ndewa ɗati mbiyaɗi
joni kay keɗɗen na landol meɗen hande ngol jaboto professeur Akori Ag Iknan yuɓno golleji gollirde humanide haɓɓo ñaw covid 19 le leydi Mali.
Bonjour
docteur Janwali le oɗo wakkati adadu yimɓe jawtoɓe saabe ñaw covid 19 o le leydi ɗin ana wondi ɓeydade hoɗum saabi ɗum tati ɗiɗi ɗum wawi famirede jangol mi goni wakkati no ñawuji ɓiliɗe fofango heewi e yimɓe gurduɓe e ñawuji goɗɗi mbawɗi tawtodirde lattuji sababu warde ɓe ɗatol kulɓiningol sanne saatu adadu yimɓe ñawɓe ana jippo yimɓe ɓe milno ñaw o timmi won e mabɓe keddotoɓe cuuɗi milde ɗum durma tan
ɗum timmita acti covid amen hannde on jarama e heɗade oɗo mbawi sati foof hettinade ndeɗo yewtere banggal bembal amen facebook madun viamu o noddan 37321 ñoƴƴon tati caggal muɗum nayyi
wattu joni en jara hono kabaru mbirki sembe challi dum won figol basket be kolliti wiide jaga bule mali de dum won sukabe worbe be ngala duube sappo jetti be kenyen be bami coupe o kasen be pihi leedi senegal di wakande piano leedi egypt ni nokko no dirtedo ker ka sukabe robe dum jehi ton final be dum gasanay be fi wakande be kibindirno egypt de fihi be ton egypt watti be baddi chapande jeegom e jetti kambe be kibi baddi chapande jeegom e tati
Studio Tamani, yo Pabal Lamu Leyde Suède, Danemark, Suisse et Fête de l'Aide Europe.
Sekrab wato nangiri en juddo katte dido kabaruji ka fodo ba hebdi don dow don beme am ande to 3w.studio80.org no noddi numero am via mo 37321
Studio Tamani